This is an MUT Radio podcast.
So kuluma nje ngolimi nje, you remember ukuthi sila Dr. Priestley Kasemi Hall as we are celebrating International Mother Language Day as we celebrate high. Mm-hmm. And right here with me, in front of me, Njenginayo, Professor A.M. Wagamsomi, who is the Dean of Applied and Health Sciences La Emabusuti University of Technology. He's going to be unpacking in Njoguti, yine sizengayo la namhlanje. So I'm just going to welcome Prof right here on MUT Radio.
Sawubona msakazi nabalaleli bakho. Igama lami nginguProfessor Msomi, ngihambele lo mcimbi omkhulu ohlanganiswe iDepartment yakwa Teaching and Learning Development Center. Usuku lolu lukhulu lapho sobungaza khona ulimu lwebele, ulimu esilungcele kubazali bethu. Njoba sihlangene lapha nje sizoqhakambisa kakhulu ukuthi abantwana uma befunda ezikoleni bangakwenza konke, kodwa uma belahle ulimu lwabo lokuzalwa kuyobe le mfundo yabo abayenzayo ayiphelele. Ikakhulukazi ke esibheke ngako kulolu suku i-multilingualism. La sithi khona abantwana mabengene leklasini abakwazi ukuthi mase bephuma mase behlangene bakhulume ngokuthi izifundo zosuku bezithini ngolimi lwabo, bezokwazi ukuthi basizane ilona lowo ongezwanga kahle makukhulunywa ulimi lwesilungu phambi kwakhe eklasini, kodwa mase behlangene bakwazi ukuyixoxa indaba ngolimi lwabo.
Yes, thank you very much, Prof, for that answer. So I just want to know, as we are celebrating your International Mother Language Day, why do you think it is important for people to celebrate this day?
Kubalulekile kakhulu ukuthi usuku njengalolu lube khona unyaka wonke, iminyaka njalo ngonyaka, ngoba uma ubheka njengamanje nje umuntu njengawe nifunde ezikoleni manje, sekuncane kakhulu lapho uthola umuntu njengawe okhuluma isiZulu esiqondile. IsiZulu senu njalo manje sikhuluma, uthola ukuthi utungakaliqedi umusho owushoyo usufake isiNgisi phakathi. Lokho okusho ukuthi ke kuya kancane kancane kulahleka ukwazi kahle ngokukhuluma ulimi lomuntu lebele. Kanti isiNgisi sona sihle, asiphikisani nokufunda isiNgisi, kodwa kuyafanela imvelaphi yakho ibe khona, ngoba uma ubuka isizukulwane sakho siyobe sesingasakwazi ukukhuluma isiZulu esiqonde ngqo ngenxa ye-influence yesiNgisi esisifunda ezikoleni.
Yes, thank you very much. As we still speaking about some languages, what do you think can abantu nje, maybe people from outside university life, outside of school, yini nje abantu abangayenza ukuthi make sure ukuthi i-mother language ayipheli, it moves on to the next generation?
Okubalekile kumphakathi wonke ukuthi umntwana mayebuya esikoleni ezwe ekhaya, ulimi lolu abelufunda esikoleni lwesiNgisi bekhuluma nabanye abantwana ngesiNgisi, kufanele kube ukuthi mase ngene ekhaya uyabuya phela akhulume ulimi lwasekhaya, ukuze wonke umuntu osegcekeni akwazi ukuthi abe neconversation ephelele naye. Futhi nako lokho kuyomsiza umntwana ukuthi akwazi ukujula ulimi lwakhe lesiZulu, ngoba isikhathi esiningi usuke vele engasebenzisi isilungu uma esuke eseklasini. Kanti ukujula ngolimi lwakhe kuyomsiza kuze kusize lesizukulwane sakhe.
Sengizokudedela nje Prof, ngicela ukufaka ispotlight nje kebuze ukuthi khona enye language oyaziyo maybe besides English and Zulu.
Well, mina ngazi isiXhosa, ngazi neAfrikaans. Phele nje yilowo ma-languages engicabanga ngiwazi, kodwa ke naso futhi Afrikaans ngeke manje ngisaqinisekisa ukuthi ngiyazi kahle ngoba ngangiyazi ngesikhathi ngisafunda ey'koleni ey'ncane, kodwa ke hhayi isiXhosa sona hhayi ngisazi okwangempela.
Yacela ushiye nje nomusho wodwa nje ongawusho ngesiXhosa noma ngaye Afrikaans, bese uyasichazela ukuthi uchaza ukuthini njengoba si-celebrate lolu suku.
Engingakusho nje ukuthi isiXhosa uma kuthiwa sanibonani, abantu bakhona njalo bathi molweni. Baphinde futhi bathi uma usina, abantu bakhona bathi kuyaxhenzwa. La ngaphakathi siyabona iy'ngane ziyasina, ngokwesixhosa ngabe sithi iy'ngane ziyaxhenza la ngaphakathi.
Thank you very much, Prof, for joining us on MUT Radio.
Thank you very much.
Yes, fine. Yes. It was yena Professor A.M. Wagamsomi joining us la on MUT Radio. On your side.
This is an MUT Radio podcast.